emagameni amathathu. Elikayise nelindodana umoya ongcwele. Yena ongazi ngisezibelini zikamame, ubaba esemazulwini impela umhlaba ungowakhe. Nankosi uyayithatha into engenuthi sevaleni ihlalise namakhosi idle nawo. Wangithanda ngiseyihlule ngisake esisuni sikamama, wangenzela umusa, wangithanda Nkosi.